Bwana Kayumba murakomeye cyane.
Muraho muraho.
Watubwira muri macyo uko polisi yagufashe uri kumwe na Ntirutwa Théophile. Ese yabajyanye hehe?
Mu kudufata badufashe nyine n'ubundi bari banze gufata ba Boniface na ba Gracido abayobozi ba FDI kuko jyewe nari ngiye kureba Théophile ngo tubashe kuvuga turebe icyo twakora ngo dukore ubuvugizi kuri abo bagenzi bacu. Rero twaje guhurira Sonatide turimo tuvugana kuko haza imodoka ebyiri bagira tuba dupfa tuguye miswi badufata aho batujyanye ntabwo batujyanye mu buryo bumwe batujyanye mu buryo butandukanye. Théophile yamujyanye mu modoka nanjye banjyana mu yindi noneho banjyana iyo bajyanye kuri sitasiyo ya Remera. Ubwo niho naraye kugeza mu gitondo mu masaha y'urukerera ubwo nibwo bageze aho barandikura bambwiye ko nyine ntako bazongera kuntumiza nk'uko bari bantumije. Ubwo rero ntabwo nari kumwe n'abantu bose cyangwa se abo ba Boniface nari ndi aho ngaho njyenyine ntabwo twari kumwe.
Hanyuma ntabwo wigeze umenya amakuru cyangwa se aho Ntirutwa Théophile aherereye cyangwa aho afungiye?
Niho nyuma nagerageje gukurikirana ndetse mvugana n'abayobozi ba FDU barimo Ukeye ndetse n'abandi bantu bagiye bavugana n'umudamu wa Théophile ndetse nanjye twaranavuganye dusanga mu by'ukuri bitoroshye kumenya aho ari. Gusa amakuru namenye ni uko n'ubundi nyuma muri icyo gihe nari mfungiye aho ngaho kuri sitasiyo ya Remera bo bajyanye na Ntirutwa Théophile bajyaniwe bo bagezeyo baranasaka. Ubwo rero nta yandi makuru arenze kuri aho ngaho nziko ntabwo nzi ngo bamujyanye nimuko bamuvana aho ngaho nyine mu gitaka kuko n'ikigenge nari kuri sitasiyo ya Remera ntabwo twari kumwe ngo menye ngo bimeze bite. Kugeza ubu ngubu nanjye nta makuru mfite tugerageza nyine kugenda dushakisha tubaza abantu twaba tuzi bashobora kumenya ahantu ari kugeza ubu ntabwo twari twamenye.
Naho se ku bijyanye n'icyo polisi y'u Rwanda yaba ibashinje abo hari icyo ubiziho?
Bo urumva ntacyo mbizi kuko ntabwo twabarijwe hamwe wenda ngewe ibyo namenye n'ibyo ngewe ku ruhande rwanjye bambajije ngewe ku ruhande rwanjye bambajije icyo namaze ku icyo na uburyo nzi ku bimiko ya FDU babwira ko ntamenye imikorere ya FDU kubera ko ifite umuyobozi cyangwa se icyo nabafasha nabahereza contact ze bakaba ariwe babaza noneho bambaza ku mikorere ya PDP nabwira ko ibyo ngibyo rwose mbizi ariko ko ntacyo nabatangaza nafite n'amategeko nyunganira kubera ko aho naje ntabwo niraje gutembera niragiye mu buryo bw'amategeko mbuga ko nyine niwe nagira icyo ntangaza ari uko hari umunyamategeko nyunganira. Noneho ikindi bambajije bagerageje kumbaza ngo ku buryo dukorana n'abantu bo hanze babwira ko nyine nta gisubizo kimwe nabaheza mu gihe cyose atari umunyamategeko nyunganira ko harabaye hari umunyamategeko ibyo byose ibyo bashaka kumbaza ko ntabwo nabasha kubona ibisobanuro. Nibwo bagiye bajya ku ruhande baravugana kandi ko bari abantu baba bafashe ndetse n'abambazaga bari bambaye imyenda ya sivile kuko iyo baza kuba bari bambaye imyenda ya polisi nibura nari kumenya amazina dore ko ku myenda yabo mba mbona handitseho amazina yabo. Ubwo bamaze gukora akantu gasa n'akanama nibwo baje noneho barambwira ngo ningende ntahe ngo njye gushaka uwo munyamategeko mvuga ngo noneho ngo ubwo nzamuzana ngo nibaze neza nibwo nzamuzana ryari bati genda nyine atubwire tumukeneye tuzabitumaho.